Ungimonile mina umsindisi owathola owayelela esiphambanweni ngempela mina nawe mina ngithi ngimonile mina uJesu umsindisi wethu when you went out, down the way.